Ayo Maxman.
Dar es Salaam Mombasa. Oh na 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 na.
Lila.
Sasa hivi siruki ruki, nimetulia, kanitulisa. Ya zamani sikumbuki mbuki, na ya chukia, yali niumiza. Mahabani, nimezamishwa, na sitokia taiwe. Nampenda simtaji watani bia tamu yangu. Oh oh, nipona simtaji watani nywea supu yangu. Sangoja ni wambie neo hajwi mtu. Bad morning.
Ooh, baby. Hey, ooh, yeah, yeah, yeah. Anani Julia, nana ni party. Oh. Tukiwa mchezo ni mechizo tena kami. Nana ishindilia, utelezi bamia. Tukiwa chumbani kamtoto na vyo wililia. Hey. Mahabatete, anavyondekeza. Anpayote, kisha nanjazi ya chumbeza. Ansusia vyote, vingi vya nongeza. Oh, baby, swezi visema, wangwane sijeteleza.
Sangoja ni wambia eneo.
Hajwi mtu.
Hajwi mtu.
Hajwi mtu wapa.
Oh baby.
Hajwi mtu.
Hajwi mtu.
Hajwi mtu.
Hajwi mtu.
Ladies and gentlemen, classic
DML Music 002
Wagwan.